Let me give me them skills. You tell them Abba police was by. Abba! I've been count my bliss. When God say yes, no man can stress. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu akikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurahi. I take myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, they drinks to refresh mine. Waiter, ongeze another round. Waiter, nataka another round. Waiter, ongeze another round. Waiter. Chupa ina kata, chupa ina rodi. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No kipendi when the plan is I'm a good. Niondoki hapana na enjoy na jichanganya. Kikutana marafiki tabia za fanana. Na stukia kisha kwa usiku sana. Kili na niambia kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana na mlenja za ujana. Kumbe na nijua bana shame no pana. Naona nyota shanza kuchanganya kodi. I gotta go, want to know, one for the Lord. Waiter, niongeze another round. Waiter, nataka another round. Waiter, niongeze another round. Waiter.
Phoenix.com.